Tusizeye kubaye za mama nyama koye Mche mwe mwe na wakoye Tusizeye kubaye za mama nyama koye Aiti wa Yesu Yoyo Nabi Musa kwe ya langa Chariba imusi za Nabi Mumwe Oyo gali baga mbamu mikwate Muche mwewe na wakoye Tusizeye
Tusizeye kubaye